sawirkii toban iyo shan iisemadii dunidii kinoolay walfaylan yaa samaayey marka barshey hanuun yaa dareemi jiri dadka barshayna jari baayeen laakiin umrigiis dembi mahaggal leh iise idinka eebbahey yaa mucjiso badan ki samaayey dadkana way tusaayey in rabbiga haggiis ka kooyey iise ummad badan yaa daaweeyey amoolaha idinka eebbahey yaa kifaysadi kii wal aan magli jirnana dhagoowa loo furi langdhimadi lahan duugi afar maalmood ba'dishey yaa nabi iise naftaha kinoogi idinka eebbahey daraadiyey iise walaakaloo idinka eebbahey nafki geli gabar ha dhimati herti iise iyukoo badda dhatiyeed duunki dareeraayaan yaa duufaan oraxsan barkeed ka timid kidhati laakiin iise maddii aragi dhibkaha ki jiraan yaa badda korkeed ki dareeri hertiina may la yaabeen sidii iise duufaanka an roojiyey iise eebbahey yaa awood insiyi in wal kasto usi hukumo shaydaan iise ma ka adkaadi karo eebbahayna may gadaray in awooddi iise ka weynaato tii shaydaan.